deadwop.com.
Why? You flex? I go by the name of D-Check. Welcome to the fire department. Let's go.
Nina kumanya po bakazi wosiana. Matisi minga na me baby ni wosiana. Uchoke la siku ya nina kuona. Nanzelo zanga za tende kaine. Walindi milo mutima yue. Bari we wende shiralo tulo. Munete wachidia. Wajikale wapinga. Kumutima ya nikala kale. Shifwanya na umi ni wewe.
Popa ekizamu na kufela. Nipanga malaini nga baba pokela. Mutima na koma and I'm speechless. Nipase ko sentence nga ndine jela. Nga malasha nziuza chikelo ni chaku. Fela nga nilo chasin bilivapu. Beauty na poko si unasungapo. Ndiwe fumi uwe na fisti ni nako. Yene nipata wole kachikwela. Nifuna love unotiche kukwela. I'm running to you my laps. Nikulela kapiki chakacha tifake pamwela. Kanichi njanganda la mayo katana. Nga mundia love ya kesi katana. I'm becoming a better man and it's your fault. Is a city that could go to Dila bako makolo. Kukete no moko na solo. In my next life I wanna be with you. Babidi chetipunda yolo. Perfectly umani kwana eh. Yadila jombo inde buwana eh. Inefya sote sana eh. Hold your peace if you got nothing to say. Wifey material si badi badi. I'll give you my heart iwe kwati gandi. Gelo so fly you never landi. Love uni supply or no demand. Z30 I can never complain. X yange na mokari 10. Nikakuye we makwela na bipi. Bwa nikupangise GP.
Ninakumanya po bakazi wosiana. Matisi minga na me baby ni wosiana. Uchoke la siku ya nina kuona. Nanzelo zanga za tende kaine.
Fune winango baby. Let's go. Mr. Louis Daka, what's good? Mr. Young Furious a channel. Fashion is a gala. Mr. Samu Muzati. Ali Dola. Peter Petros a Capondo Zone. Mr. PTK. Johnny Knuckle. 1, 2, 3. Let's go. All Stars Music Entertainment. Slim Boss. The Fire Department is in the building.